Yeah, legend stories, ladies and gentlemen.
Zambi Music Blog.
It's a point JP 297. I got Team Scared and KD on this one.
Na feel like I get it from the top.
Chikelo tamu japu.
Na feel like I get it from the top.
Chicha tamu japu.
Chione kila munga si chikuli sasa na lula.
Na tichicha tamu japu.
Chione kila munga si chikuli sasa na lula.
Na tichicha tamu japu.
Na feel like I get it from the top.
Mami, mami, hello my dear. Teka nikuuze na tifiri kumtima. Kine kuri iwe ni nakala teo funta. Konga usaka iwe baka mbati puta. Kuka mbo yenda wafini sana mbuyo. Nishi wanipanga na siyana kututa. Nishi na yambo sali yuta. Chikelo tamu japu. Inachani panga na siyana usafu. Ndiwe pwana mwami mwami. Kuri iwe nifanika kuponja. Jumone. Chikelo tamu japu. Mbuyo yeka mama nteni zilo. Mbuyo yeka mama nteni zilo. Chika mbo yenda tisala tipweneka. Bata wari pata basala wapweneka. Ito. Chikelo tamu japu.
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 Na tichicha cha mutapu.
Uyu kela wangu japu. Ine anipanga ni tangi wano kona. Nilitiri ni imiri rapa kona. Nikuwa muzua na tipene na chiona. Back to the story mami atibwanji. Atishane na kufera nifanika motari. Na kumvera mushe na mwe uone kela. The way you walk, the way you shake your focus. Na mvera na mpepo nifanika mbaula. Titusheko, uloka pena tushaniko. Na chukwipu chanikwila atishane po. Chikelo tamu japu.
Chikelo tamu japu. Na chikelo tamu japu ine.
Chikelo tamu japu.
Na fila chikelo tamu japu ine.
Chicha tamu japu.
Chione kila munga si chikuli sasa na lula.
Na tichicha tamu japu.
Chione kila munga si chikuli sasa na lula.
Na tichicha tamu japu.
Na fila chikelo tamu japu ine.
Tumo kutika.
Na fila chikelo tamu japu ine.
Na tichicha tamu japu.
Chione kila munga si chikuli sasa na lula.
Value got this was an evil male, I see me and that what you
feel as you get a jump with that point.
Get a jump with that
point. I feel as you get a jump with that point.
Chicha tamu japu.
Chione kila munga si chikuli sasa na lula.
Na tichicha tamu japu.
Chione kila munga si chikuli sasa na lula.
Na tichicha tamu japu.
Na feel as you get a jump with that point.
Tumo kutika.
Na feel as you get a jump with that point.
Na tichicha tamu japu.
Chione kila munga si chikuli sasa na lula.
Tamu japu.
Chione kila munga si chikuli sasa na lula.
Na tichicha tamu japu.
8520 Music. Tim's Kelly Official.
Is this a mother?